Changa mapene, woga zidawa, tumbu wajipo. Acha kuvimba ujana kuhaso, tumbu wajipo. Kadenji kadogo, napenda penda, tumbu wajipo. Kologo sididi, brother, nawe. Tumbua, tumbua, tumbua jipu, tumbu, tumbu. 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 Tumbua jipu.
Tumbua jipu tu haso haters waone tumeshika do. Nakaza nakaza nitoke na sema na o bila kuona so. Levo nyingine na wadhibitisha kwa biti ni na wapa show. Pambano langu sila isi usitalajie kupata ta draw. Nifate kama una didi story na mengine basi niteme. Na haso kitana pambana pambana kusaka mapene. Mademu wataku saliti wanataka pochi iwe nene nene. Miso sponsor staki kudangwa na tunza yangu mapene. Kimza mza na wafute jo wanapenda na hivyo panga flow. Mistali heavyweight na waka bako 4-4 wamelala thenge kwasha omba po. Wenye kili ndona peng na mimi kumfuna zichezo kisikiza ipini. Mechi zangu hawawezi na yo 4-4-2 kwenye mapene wasilali yani popo 2. So wezi nishika bili laka chita. Let's doga doga mini mabo yada jipa hakika. Ronton kote nasikika pilika pilika mingi kwa flow na washika.
Changa mapene woga zidawa tumbu wajipo. Acha kuvimba ujana kuhaso tumbu wajipo. Kadenji kadogo napenda penda tumbu wajipo. Kologo sididi brother nawe. Tumbua, tumbua, tumbua jipu, tumbu, tumbu. Tumbua, tumbua, tumbua jipu, tumbu, tumbu. Tumbua, tumbua, tumbua jipu, tumbu, tumbu. Tumbua, tumbua, tumbua jipu, tumbu, tumbu.
Niko good na sakata ukata kupata peso kikamata waza kwa kilu suwaza kwaza kutesa ba. Kama kalato na weza kulamba dume makata ya kisha panda wanaweza dele niko far. Na kwa maana zilevo bado safila nataka ziwe chafu na nye usi kama kaa au baraka. Zikishuka naeza kuwa prince kwa game bila sadaka au wote ushenzi priest. Waza kupata siweze kutapata paniki haso sana najua siwezi toka kapa. Kali wa mchaka mchaka taka taka nazi saka nazi nyaka kwa alaka nenda tupa tukwa choso. So wezi nishika, spili laka chita. Let's talk a dog a mini mabo yata jipa hakika. Run town kote nasikika, pilika pilika mingi kwa flow na washika.
Changa mapene, woga zidawa, tumbu wajipu. Acha kuvimba ujana kuhaso tumbu wajipu. Kadenji kadogo napenda penda tumbu wajipu. Kologo sididi brother nawe. Tumbua, tumbua, tumbua jipu, tumbu, tumbu. 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 Tumbua jipu.
Tumbua jipu tu haso haters waone tumeshika do. Nakaza nakaza nitoke na sema na o bila kuona so. Levo nyingine na wadhibitisha kwa biti ni na wapa show. Pambano langu sila isi usitalajie kupata ta draw.
Changa mapene woga zidawa tumbu wajipu. Acha kuvimba ujana kuhaso tumbu wajipu. Kadenji kadogo napenda penda tumbu wajipu. Kologo sididi brother nawe. Tumbua, tumbua, tumbua jipu, tumbu, tumbu. 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 Tumbua jipu. Kuvimba ujana kuhaso tumbu wajipu. Kadenji kadogo napenda penda tumbu wajipu. Kologo sididi brother nawe.